mukawefu wa kutumbula mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku byensoma amatendekero aga waggulu National Council of Higher Education n'ekinnaakyo ekya Private Sector Foundation Uganda bitadde omukono ku ndagaano eyeneerungamya ku bwetaavu bw'ebisomesebwa n'okuwabulagana ku bisaanidde okusomesebwa abayizi mu matendekero. Embeera eno egendereddwamu okuyamba abayizi abali mu matendekero aga waggulu okubangulwa mu ngeri esaanidde okufuna obusobozi okwetandikirawo emirimu egyabwe n'okugasa mu katale k'ensi yonna. Professor Mary Okwakol, ssenkulu w'ekitongole kya National Council of Higher Education, asinzidde ku mukolo ogw'okussa emikono ku ndagaano eno n'agamba nti kino kyakuyamba nnyo mu kugunjawo emirimu eginaasobozesa okuzimba obuyiiya mu bayizi ba wano. Mu ndagaano eno kirambikiddwa nti aba Private Sector Foundation Uganda baakubangula abayizi mu bukugu, baakubangula abayizi mu bintu eby'enjawulo omuli enkola endigito n'eya tekinologiya okukulaakulanya ebyensoma mu ggwanga n'ebiringa ebyo. Profesa Okwakola agambye nti baakukwataganira wamu n'ebitongole eby'enjawulo okunoonya obuvujirizi mawanga ageebunaayira n'abakugu abanaayambako mu kubangula abayizi.
Okwongera amaanyi n'okunoonyereza okukolebwa mu matendekero aga waggulu n'ebizuulibwa mu kunoonyereza mu matendekero aga waggulu byandibadde biyamba nnyo ensi yaffe singa bikozesebwa oba bibaho ku masalayi okukontributinga ekonomi. Tugenda kukikola mu ngeri nyingi.
Ebini asimwe ssenkulu wa Private Sector Foundation Uganda agambye nti abayizi bangi bava mu matendekero aga waggulu naye nga tebalina busobozi kwetandikirawo emirimu egyabwe olebula ly'emirimu ne lyeyongera.
Our first and very critical mandate is an all-encompassing one, but it is one that has a facilitating role, and that is partnerships. We are very strong on partnerships. Like I said earlier, the word PSFU, the P in the PSFU is private. But we work with government. The government of Uganda is our biggest partner. We work with the World Bank, we work with the EU, and now we're working with the AU to support the Africa Continental Free Trade.
Obubenje butumalidde abantu ku nguudo, nalumanya ne saalumanya. N'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuke mirembe.